Laughing it on. Naine pano. Tupac wa Zambia. Coronavirus. This is Samare Mwebantu. Coronavirus. Check it. Check it this out.
Checking in hand, some cute men, people around the world. Yeah, eating bila, kala lehe la kumkala, hela bambu de eating hila, mumaka soyo anakanishi. Yeah, kudimu shila hale, you wanna meet her. Neka okukei, rate skipper, wasself, sefu, kosina mkulu mpudi na wevu.
Kulibe kupocha na mwoni kumanja na wadezi.
Kuli corona virus.
Mwoni unachinja manje ni pochi ya kakwendo.
Kuli corona virus.
Kuli corona. Kuli corona.
Kuli corona virus.
Kuli corona. Kuli corona.
Kuli corona virus.
Kulibe kupocha na mwoni kumanja na wadezi.
Kuli corona virus.
Kulibe kupocha na mwoni kumanja na wadezi.
Kuli corona virus.
Kuli corona virus. Wamena anaipanga nindani kansi. Kuli matenda shua yali bema nkwala kuzasira. So ni kunkala kea fundaba corona virus sisise kaka. Wasungu ya basiriza watimo ifebo sauka kuzambia. Na HIV ya wamako chifukwa embe ili na mankwala. So kuzisa mala niweka na kukonka mala mulo. Osa posha posha bantu iai. Masiku vanu ni kuposha na namendo. Olo mtu umu konda bwangi. Osa mwaginga uzamwarira. Kulibe kupocha na mwoni kumanja na wadezi.
Kuli corona virus.
Mwoni unachinja manje ni pochi ya kakwendo.
Kuli corona virus.
Kuli corona. Kuli corona.
Kuli corona virus.